Another problem, another party's problem. I don't stand for my pesa.
Uno baba kuchai muleke.
Love
is a game that we're fanning to leka.
Love ukazanyo.
Uno baba kuchai muleke.
Love ukazanyo.
Love is a game that we're fanning to leka.
Ejo mkwano vini ngo kuzanya zara. Ero kalia ejo mulala ya katwara. Bitu vya kano kalia kano tekalia. Kweva kucha wanore merako malavisera. Okwe fukamiza manyo malavisera. Okwe gaira manyo malavisera. Okaviro muntu o malavisera. Atenga mwana wakiteti sana. Funa ya kwa gala. Weya kwe gairiza mule kagende. Funa ya kukavira. Weya kukavya mule kagende. Se wange no went to Wenkora. Inange boy went to Wenkora. Anchawa nange mchawa. Se went to Wenkora. Uno baba kuchai muleke.
Eno love ukazanyo.
Love is a game that we're funny to leka.
Love ukazanyo.
Uno baba kuchai muleke.
Eno love ukazanyo.
Love is a game that we're funny to leka.
Mujevu chagende, kuwa sibu wa musokako. Sila maluacho muleme yako, yechichicho mwebu yako.
Ha, zingana kuwebio kwebu yomundu. Nako uwebio kwe gairi yako. Nako uwebio kabiro mundu. Mwintu vya lavu. Funa ya kwa gala, kwea kwe gairiza. Mule kagende. Funa ya kukavira, kwea kukavya. Mule kagende. Nebone kate chinko sandi jirimani. Mutima mungu muze ndi mochinjaji. Nebunu miu chanzi siru mizigwa. Evi mfune ya balala vimu mkola.
Evi mkwano vini ngo kuzanya zara. Ero kalia ejo mulala ya katwara. Biju vya kano kalia kano tekalia. Weva kucha wanole mera koma la visera.
Unu baba kucha emuleke.
Enu love ukazanyo.
Love is a game that we're funny to leka.
Love ukazanyo.
Kuchai muleke.
Eno love ukazanyo.
Love is a game that we're funny to leka.